bamusengishintshele angimfonele ucinga kalibambuda mina ngengunxengo unxengo awamuhlo mina ngengunxengo unxengo awamuhlo
yena ufuna ukungishiya
Yeah.